We have a number of good things to report.
Sinenani lezinto ezilungileyo emasizixele.
God has saved.
Thixo iphendulile imithandazo. Thixo usindisile, waphilisa, wahlangula. Ngokunjalo wasikelela. Kodwa ngokunjalo ikhona zikhona izicelo zomthandazo ngokukhethekileyo kudade elandawu nezinye izibongozo esiza kuzisa phambi kwenkosi sonke emthandazweni. Sinesiqiniseko sokholo sokuba uThixo uzawuphendula kwaye ngokunjalo uza kunceda. Yazi akhona amakholwa acinga ukuba kumele bave ubunzima kwisigulo balibale ukuba uThixo wabathwalela. Inkosi, ukuba zanga abathwalele, ngoku bendiza kuqonda ukuba kumele sizithwalele ubunzima besigulo. Kodwa wathabathela phezu kwakhe zonke iintlungu zethu, wathwala zonke izigulo zethu, ngamanxeba akhe saphiliswa. Ukuba khona umntu osakholwayo ukuba uzithwalele isigulo ekumele sibe yintsikelelo kwabanye, yanga uThixo angamkhanyisela loo mntu. Isigulo asikhange sibe yintsikelelo. Inkosi zange ithwale intsikelo yemnqamlezweni. Yathwala isiqalekiso yayemnqamlezweni, yaze yabonalisa intsikelelo ngobabalo lwayo, yalungiselela abo bavubunzima. Zikhona izinto ekumele nje unyanzelekile zibe ngokungqalileyo. Unyanzelekile uba sikwazi oku ukuze sikholwe ngokweBhayibhile, ngoba nabani na osilelayo kwesisekelo sokholo seBhayibhile akanakwazi ukuba uzamthabatha njani na uThixo elizwini lakhe abe namava ngezinto inkosi ezithembisileyo. Uyaziyo kulapho ndifumana kunzima kakhulu ukushumayela ilizwi xa ndikwezinye iindawo kuba ngcono kakhulu. Mhlawumbi ngokunjalo ngumsebenzi wam ongqalileyo uba ndiye kwisixeko ngesixeko, kwidolophu ngedolophu, ndivakalise oko uThixo kumele akuthethe, ndize ndithethe nabantu bakhe ngeli xesha. Wonke umntu soloko esebenziseka kakhulu kwindawo apho uThixo ambekileyo ngokungqalileyo. Ungabandakanyeka kwezinye izinto, kodwa soloko loo nto igqwesile. Ngoko ke ngenyaniso siyathemba kuba ngaphambili nje kungekudala yonke iEurope ingathi ngendlela ethile itsalelwe kwicebo likaThixo. Kwaye kuba liqela ke elincinci lamaqhawe omthandazo ashiyeke apha logama wonke umntu ephumile eyokwenza umsebenzi wenkosi, oku akunakuba nomtsalane nje. Into enomtsalane kuba ngaba sikulungile na ukuzinikela ngokupheleleyo enkosini. Indlela nenzame zikhona kuloo njongo. Njengoba ndingakhange ndifumane ilizwi elingqalileyo okanye umxholo ovela enkosini namhlanje, ndiye ndathatha isigqibo soba ndiguqulele intshumayelo yempiliso enentshayelelo kuyo imfutshane. Ndizawufunda izibhalo ezimbalwa, kodwa mhlawumbi iya kubanceda abo bangekaqhelani nolungiselo lukamzana uBranham. Uyazi uba siziphethe kanjani kule ndawo. Awuboni mifanekiso apha, awuboni zifoto, awuboni nanye into yomntu. Abantu abanikwambeko, yeka ke ukuzukiswa apha ilizwi likaThixo liyashunyayelwa ngenyaniso. Kodwa asinakuyikhanyela into yoba uThixo ubabizile abantu ngendlela ebalulekileyo, wabathuma benomyalelo kwicebo losindiso. But I'm referring now to other times. Kwaye into endenza buhlungu kwixesha nakwakhona isizathu ke esoba kunxunguphale abantu ngokuba kutsha nje kodwa ndibhekisela kumanye amaxesha kuthe kwahlukuhla iinkumbulo nje apha kum kodwa ngalo lonke ixesha ndisiva ukuba icebo elithile lidibene ukuba iqela elithile lihlangene endaweni ethile malunga nolungiselo kamzalwane uBranham lakhupha umgwebo ngoku indenza buhlungu loo nto kwezona zinzulu zobumna bam. Andinawuxela mntu into eyenzeka emphefumlweni wam ngoba ndiyazazi izibhalo ngcono kwaye ndiyazi Inkosi into eyithethileyo. Nabani lo wamkela lo ndimthumileyo wamkela mna. Nabani na wa-abo ndibathumileyo nabani uva nina uva mna. Lukhona ulungelelwano olungcwele nabani ozelwe nguThixo uza kuhlonipha olulungelelwano olungcwele athi ewe kulo kwaye siyibulela iNkosi ngalo. Ndithanda ukufunda ilizwi elaziwa kakhulu kumprofeti uHezekiyeli kodwa phambi uba ndifunde oku mandifunde oku ngokunjalo kwintshumayeli ngubani onobulumko lo unobulumko obukhulu bukaThixo. Funde ilizwi linye kwintshumayeli isahluko sesithandathu intshumayeli isahluko sesithandathu umqolo weshumi. Loo nto yabe iselityhiliwe kade igama layo yaziwa into ayakuba yiyo umntu akanakumelana nalowo nokumeyisa
which we cannot change and therefore let us submit.
Ngokukhethekileyo ndihlaselwa ngala mazwi wamiselwa kwixa elingaphambili kukhona ukwaziwa kumiselwa kwixa elingaphambili okungcwele esingena kukutshintsha ngoko ke masizithobe sithi njengendlela elula sicela uThixo uba abe nenceba kuthi ngokunjalo ahlale nathi ngendlela abethembise ngayo kude kube sekupheleni. Sifunda kuyekile isahluko seshumi nesibini umqolo wamashumi amabini ananye kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi nyana womntu uyintoni na lo mzekeliso ninawo emhlabeni wakwaSirayeli wokuthi imihla yoluka iyadaka imibono yonke ngako oko yithi kubo itsho iNkosi uYehova ukuthi ndiyakuwenza uphele lo mzekeliso bangabisazekelisa ngawo kwaSirayeli ke yithi kubo isondele imihla nesiphelo semibono yonke.
We can read on, of course. But we believe with all our hearts that we are living in the midst of the fulfillment of Bible prophecy.
Ilizwi elimangalisayo elinjani singafunda siqhubeke ewe kodwa siyakholwa ngazo zonke iintliziyo zethu ukuba siphila phakathi kokuzaliseka kweziprofeto zeBhayibhile izinto ezaxelwa kwixa elingaphambili zithe kwathi kudala zisiza nje khona esasibhalo sihle kunqophiso mtsha xa ukuphelela kwexesha kufikile ngalonke ixesha ixesha le nto liyazaliseka xa kuthe kwafika ngoko ke into umlomo wenkosi oyixelileyo kwixa elingaphambili uyazaliseka abantu bathe baba nomzekeliso uyaqhubeka imihla ngemihla akukho nto eyenzekayo nakanye soloko kushinyayelwa abantu oko bekulindile kwaye akukho nto eyenzekayo kwaye inkosi ithe ndiyakuwenza uphele lo mzekeliso bangabisazekelisa ngawo kwaSirayeli ke yithi kubo isondele imihla nesiphelo semibono yonke ngokuba akuyi kuba sabakho namnye umbono okhohlakeleyo nokuvumisa okucengacengayo phakathi kwendlu kaSirayeli ngokuba ndinguYehova ndiya kuthetha ilizwi endisukuba ndilithetha liyakwenzeka lingayikulibala ngokuba ngemihla yenu ndlundini inenkani ndithetha ilizwi ndilenze itsho inkosi uYehova apha uThixo akafani nje athethe ngekamva apha uthi kwakule mihla ndiyakuthetha ilizwi ndilenze kwangelo xesha uThixo wethu uThixo othembekileyo siyavuya ukuba umsebenzi kaThixo zange ubekwe esandleni zabantu kodwa uThixo nabantu esandleni sakhe anokubasebenzisa abasikelele abaphembelele abayalele ngokunjalo abasikelele ndizawufunda ndiqhubeke kumqolo wamashumi amabini anesithandathu kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi nyana womntu yabona indlu kaSirayeli ithi umbono awubonayo yena lo ngwemihla emininzi uprofetele amaxesha akude ngako oko yithi kubo itsho inkosi uYehova ukuthi akayi kuba salityaziswa onke amazwi am lizwe ndisukuba ndilithetha liya ukwenzeka itsho inkosi uYehova
We wish to keep his word in our hearts and hold fast to it.
Lena yinto emangalisa kakhulu. Asikona asinamdla nakanye kwinto abantu abafuna ukuyithetha. Kodwa sithanda kakhulu ukwazi into uThixo ayithethileyo. Sinqwenela ukugcina ilizwi lakhe enhlizweni zethu. Sibambelele kulo. Lide lizaliseke ndizafunda nje umqolo wokugqibela kwakhona ngako oko yithi kubo itsho inkosi uYehova ukuthi akayi kuba salityaziswa onke amazwi am xa ndifunde elilizwi ukulibazisa kubhalwe pha kwisityhilelo isahluko seshumi
Not to a council,
akusayi kubakho ukulibazisa kodwa ngemihla yokuvakala kwezwi lesithunya lesixhenxe xa yakuqala ukuvuthela ixilongo ihlelo kaThixo iyakuzaliseka iyakuthilwa njengokuba ekwazisile oko kubakhonzi bakhe abaprofeti ayilocebo elithile ayemzimbeni othile ohlele emgwebeni adlulise ingcingani kodwa yinkosi ethi tyhililizwi layo necebo layo kubakhonzi bayo abaprofithi ubani kakuhle kahle othe wamisela kubani ke onokwazi ukumisela uThixo othe wamisela ebandleni abapostile abaprofithi abalusi nabafundisi akuzange kuxelwe nanye ethe yasuswa okanye ikhona oyifumeneyo wena akukho kuxelwa apho ukuba uthe wamisa. Yes, ewe siyafumana uba uthe wamisela, kodwa asifumani apha uthe wasusa. Xolo, ukhona oyifumeneyo? Uthe wamisela njengoba kubhaliwe, kodwa khona abantu abathanda ukubasusa, bahlangane bathethane nantoni egqityiweyo phayana. Ngoko ke ngumyalo lowo, ngumyalelo. Ngoko soloko ke iluphawu olo lwalo lonke ihlelo umzimba kaKristu uyayamkela into uThixo ayithumela ngenxa yomzimba. Makube kanti lulungiselelo, makube kanti zizipho okanye nantoni na, nabani ongokaThixo uyawuhlonela umyalelo ongcwele, uyakwamkela oko kuvela kuThixo. Ewe, bayakwamkela ngovuyo kwaye bayabulela enkosini ngako. Eli lizwi livela kumprofeti uEzekile. Ewe, kunjalo ndisikhumbuza incwadi yesibini kuPetros, isahluko sokuqala, apho kuthiwe ngesiprofeti ukuba asiyi kuba thatha ixesha elide ekuzeni. Petros wathetha la mazwi, incwadi yesibini kuPetros, isahluko sokuqala, iqolo amashumi amabini namashumi amabini ananye. Ngokunjalo siqhelekile kuthi kwade kudala nje ndendathini, incwadi yesibini kuPetros, incwadi yesibini kuPetros, isahluko sokuqala, umqolo amashumi amabini. Nisazi oku kuqala ukuba sonke isiprofetho sesibhalo asibikho ngokuzicombululela, kuba akukhanga kubekho siprofetho ngokuthanda komntu. Bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele. Siyakholwa oku ngeentliziyo zethu zonke, kwaye yiloo nto ilizwi, izibhalo ezingcwele, noba kubhaliwe, noba kwamkelwe ngomprofeti okanye ngabapostili, lilizwi likaThixo, ilizwi elingenakonakala, elingunaphakade. Ilizwi likaThixo, izulu nomhlaba liyawudlula, kodwa ilizwi likaThixo liyakuma ngonaphakade. Kwaye nabani othe wathabatha ilizwi ezithabathela yena, nabani othe wama elizwini nalo ilizwi lime kuye, naye uyawuma ngonaphakade nelizwi elingunaphakade likaThixo. Ngenyaniso siyavuya kakhulu enkosini ngayo yonke into, kwaye simcela kuphela ukuba abe nathi side sidlule ekukholweni sifikele ekuboneni. Masicule sonke ukholwa kuphela, ukholwa kuphela. Emva koko ndiza kuguqulela le nkonzo yempiliso emfutshane. Kholwa kuphela, kholwa kuphela kuyenzeka, kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka, kholwa kuphela. Yesu lapha, Yesu lapha, konke kuyenzeka, Yesu lapha, Yesu lapha, Yesu lapha, konke kuyenzeka, Yesu lapha.
Ukubonakaliswa kwesithembiso sikaThixo ixhomekeke ekubeni wena ujonge entwenini. Akukho mandla emntwini nawuphi na, awekho amandla kuye nawuphi umntu. Kodwa thina njengamakholwa sinegunya, hayi amandla kodwa igunya. Umntu othile wandibuza kungekudala wathi, mzalwane uBrenham, uyakholwa ukuba unawo amandla okuyenza le nto? Mna ndathi andinawo kwamandla mna nakanye, kodwa ndinegunya. Yonke ikholwa linalo ukuba uyala ukulamkela uyakuhlala kuloo ndawo ukuyo kodwa ukuba uyakulamkela liyakwenza okungaphaya kobuninzi ngokuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba thatha ipolisa elincinci limi apha esitratweni iimpahla zalo zijinga kwicala lalo libe libhitye kangako ikepusi yenze iindlebe zalo zehla kukutsaleka lize lihambe phaya apho iimoto zizazisehla ngeso sitrato ngeemayile ezimashumi mahlanu ngeeyure amakhulu amathathu amandla amahashi kwiinjini zazo libe lingenawo nawokumisa ibhayisekile amandla injalo loo nto kodwa myeke avuthele njela mpempe aze aphakamise esasandla uze ubukele iziqhoboshi zitswini akanawo amandla kodwa unegunya sonke isixeko sisemva kwakhe naxa indoda okanye umfazi andikhathali nokuba ukweyiphi imeko unalo igunya likathixo ngesithembiso ngoba yena etyebile futhi ethembise ukwenza okungaphaya kobuninzi ukuba uthi kule ntaba shenxa ube ungathandabuzi entliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuba oko ukuthethileyo kuza kwenzeka ungakuzuza oko ukuthethileyo awunawo amandla kodwa unegunya khumbula xa wathi yena wandixelela emva phaya wathi uyakukwazi nokutyhila iimfihlo zeentliziyo kuba yena niyayikhumbula loo nto uninzi lwenu bantu basephoenix wayithembisa oko yena akuthembisileyo yena uyakwenza ngoku kukho abanye kuni abangenawo amakhadi okuthandazela ngaphandle kwamathandabuzi bangaphi abagulayo babe bengenawo amakhadi okuthandazela phakamisani izandla zenu ukuqinisekileyo kulungile ukuba ufuna ukwazi ayilogunya ayingomandla kodwa ligunya lelizwi izinto endizenzayo nani niyakuzenza uyesu wathembisa kuluka 17:3 ukuba phambi nje kukuza kwakhe kuyakubakho ixesha elinjengelikamose okanye unowa xa babesidla besela kwaye besendiselana futhi bengazi kodwa kwayimini unowa awangena ngayo emkhombeni wathi kuyakubakho elo xesha waza wathi futhi njengoko kwakunjalo ngemihla kalothe waza wathi oku kuya kwenzeka naloo mhla xa unyana womntu eya kutyhileka xa unyana womntu etyhileka ngemihla yokugqibela ngoku jonga oko yena uhlobo unyana womntu azityhile ngalo esemntwini wale ngelosi eyayingunyana womntu nangoku uabraham wambiza elohim waye engunyana womntu ezityhila phambi nje ukuba ihlabathi leentlanga litshiswe wayenza njani yena kwikholwa kwelizinzisayo ikholwa wathumela abashumayeli ababini behla ukuya kubashumayeza kodwa kwelenene ikholwa wema enomva wakhe ententeni waze wathi abraham waye enguabraham ngomhla imihla embalwa ngaphambili koko kodwa ngoku unguabraham uphi umkakho usara wathi usententeni emva kwakho wathi ndiza kusigcina isithembiso sam kuwe ndiza kunindwendwela ou uabraham wayeneminyaka elikhulu ubudala yena usara enamashumi asithoba kodwa uthixo esi sityebi ngenceba wagcina esakhe isithembiso yazisa umntwana ngoba uthixo uzele inceba kwaye yena uzele inceba usisityebi ngenceba uyasigcina esakhe isithembiso qaphela enomva wakhe ubhekise ententeni usara wahleka waze wathi zingathini ezi zinto ukubakho zimdala ndingayolelwa njani kunye nomyeni wam njengomfazana otshatileyo ngoba yena unekhulu leminyaka ubudala ubudlelwane bethu bosapho sebunqumamile kuninzi kuninzi lweminyaka edlulileyo ndingathini ukubakho le nto waze wahleka malunga nayo yaza ingelosi ene unyana womntu enomva wakhe ubhekise ententeni wathi kutheni usara ehleka esithi zingabakho njani ezi zinto yayiyintoni yona uyesu wathi kongcwele uluka 17:3 ukuba ngemihla enjengaloo mihla kalothe isimo esifanayo phambi kokuba elentlanga ihlabathi litshiswe wathi unyana womntu uyakuzityhila ngaloo mhla yena wenza isithembiso ukuba kumalaki isine yasithembisa ukuba yayiza kutsho umyalezo uza kuza noyakuthi ubuyisele abantu emva kulowawo qobo umyalezo wepentekoste kwakunye naloo ntsikelelo inye ababe nayo ngomhla we intoni yona ilolu maphiko mabini ukhosi zombini entsha nendala iTestamente iphaphazelisa izithembiso zayo ndaweni ezikaThixo ukuzalisekisa oko izithembiso zeBhayibhile zathi iyakukwenza. Amen. UThixo esisityeli ngenceba wayengenakuvumela abakhe abantu baphume nobu buhlelo butyebe ezimpahla ezinto zesihlabathi esebandla laselawudike isigaba, kodwa wayeyakwenza indlela yokuphuncula. Kholwani yiyo bantu, uThixo anisikelele. Amen. UThixo osisityebi ngenceba, iinceba zikaThixo kuphela kwento endiyinqwenelayo, hayi ubulungisa bakhe, hayi owakhe umthetho, kodwa inceba yakhe yiyo endibiza yona. Thixo, yiba nenceba kum. Sonke sinayo loo mvakalelo. Bendibukele kukho umfazi omncinane ohleli apha ekupheleni kwesitulo. Ingaba unalo ikhadi lokuthandazelwa apha, nenekazi? Awunalo? Mandikubonise ukuba uThixo usisityebi ngenceba. Ubukade uphakuzela ngenene apha mvanje ubungenjalongo kakubi kakhulu, waye namehlo akho aye esiba mandundu. Ayinjalongo loo nto njalo kanye, ngoku aza kutshintsha. UThixo esisityeli ngenceba yakhe ngokukubuza ukuba uyakukholwa na ile nto. Ngoku awunalo ikhadi lokuthandazela, awunanto, kodwa awulidingi. Yabona, yinceba ethululwe phezu kwakho. Nako kuhleli omncinane kakhulu umfo apha ngaphambili enokungathi yi ehleli kanye ekuphumeni apha. Uhlutshwa liqhuma emzimbeni wakhe, kusandula ukuphuma apho kutshanje. Ingaba kunjalongo oko, mhlekazi? Kunjalo, awazi ukuba liyintoni, uyaloyika. Kunjalo, libangelwe sisivubeko apho. Alizange unalo ikhadi lokuthandazela, awunalo kwakhadi lakuthandazela, awulidingi. UThixo esisityebi ngenceba yakhe. Oh, mzalwane dade, kholwa uThixo, musa ukumthandabuza, mkholwe yena. Kulungile oko. Naku kuhleli indoda engwevu isuti ifake izipeks. Jonga apha, mhlekazi, uyakholwa na? UThixo usisityebi ngeyakhe inceba. Uhleli apha ube uneqhubu. Ingaba uyakholwa ukuba uThixo angalinyanga elo qhubu uze akuphilise? Uhleli kanye apha ekupheleni kwesihlalo ujonge kum. Ukuba uyayikholwa eyokuba uThixo angaliphilisa elo qhubu, uThixo uyakukwenza oko ukuba uyakukwamkela. Uyayikholwa, uyakuyamkela. Kulungi, ungayifumana ukuba uyakuthi nje uyikholwe. Umana inceba, ewe mhlekazi, nali nenekazi lihleli ekuphumeni apha. Uhlutshwa kukutyhutyha kwegazi okucothayo emzimbeni wakhe, kodwa ukuba uyakuthi akholwe, uThixo uyakumphilisa. Ukuba yena uyayikholwa, uyakholwa ukuba uza kuyiphosa ukuqiniseke nje ngayo nantonina. Yiba nenceba, umthandazo wam. Ilibona luzizi olalomfazi, nkosikazi Rayili, uyakholwa ukuba uThixo unako ukuphiliswa okokutyhutyha kucothayo? Ukuba unako, kwamkele. Amen. Kholwa nje. UThixo ulungile, akanjalongo yena, Stella. Ehe, njalo.
But God, in His mercy,
andizange ndambona lo mfazi ebomini bam, kodwa uThixo kweyakhe inceba. Apha kuhleli omnye umfazi ehleli kanye emva apha kanye phaya ngemva ejonge ngqo kum. Yena naye unokutyhutyha ukucothayo okukokwakhe ebecinga ngako ngoko nje. Andizange ndambona lo mfazi ebomini bam. Ekubeni naye lo mfazi ebekwana loo nto inye, ndijonge. Uyandikholelwa ukuba ndingokaThixo umprofeti okanye isicaka sakhe? Ukwanayo nengxaki yentliziyo? Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. Awusenayo ngoku. UThixo esisityebi ngeyakhe inceba uyaboniswa ukuba yena uyaphila apha esakhiweni ngokuhlwanje. UThixo esisityebi ngenceba yakhe. Amen. Ingaba bakhona bangaphi abuni nabawileyo elingathi nime ngeenyawo zenu nithi, "Thixo osisityebi ngenceba yakhe, yiba nenceba kum." Yimani ngeenyawo zenu, ndiza kunithandazela ukuba niyakholwa ukuba yenu ufuna nina nifuna inceba ngoku. Uthixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele wena, wena. Wena uwile yima ngeenyawo zakho, uthixo sisityebi kwinceba yakho. Wena ngokuqinisekileyo awudangalanga kangako kwesi simo uba ungade ungaboni ukuba esi sisithembiso seyure. Ngokuqinisekileyo awubhijelekanga bubuhlelo kangako nakwezinye izinto uba ude ungaboni ukuba esi sesona sithembiso seyure. Uthixo esisityebi ngenceba. Ayi ngubani na lo ebeye wema ngeenyawo ndiza kuthandaza nje emzuzwini ndifuna ukuba uhambe uye kwelilungileyo elinevangeli epheleleyo ibandla uze ubhaptize olobuKristu ubhaptize uthixo akunike umoya oyingcwele. Ngaba ukhona omnye oya kuma ngeenyawo zakhe uze uthi mna ndifuna ukukhunjulwa Thixo encebeni yakho ndikhumbule andikhange ndiphile njengoko kufanelekile. Mhlawumbi uThixo akusikelele nenekazi futhi uThixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele, injalo lona siko sisityebi ngenceba yakho. Uba nenceba kuni Thixo akusikelele dade. Ingaba ukhona bangaphi abanye abasekhoyo apha abathi ndiyakuma ndifuna uThixo azi ukuba ndifuna inceba andikhange ndiphile kakuhle ndiye ndaphila ngale indlela nangaleya indlela ndinyuke ndisihla kodwa ndifuna inceba yakhe. UThixo akusikelele mzalwana omnye ongomnye othi Thixo sisityebi ngenceba yakhe. Thixo akusikelele dade, Thixo akusikelele dade, injalo loo nto uThixo sisityebi ngenceba yakhe. Thixo akusikelele nawe, Thixo akusikelele emva phaya. UThixo uya kubona yima njengeenyawo zakho futhi ngaba kukho ukulunga ekwenzayo njengoba uBrenham uqinisekileyo sukuma ubone ubungakanani bomahluko ebubo. Ukuba unyaniseke ngenene entliziyweni yakho uThixo sisityebi ngenceba akanamnqwe ngokuba kutshabalale nabani na kodwa ungabonke bangeza enguqukwini. UThixo esisityebi ngenceba yakhe uThixo yiba nenceba kuthi ngoko bangaphi abaphakathi apha ngoku ababambe loo makhadi okuthandazela ebeyintoni u-A no-B andithi o-A no-B bonke abantu abanekhadi lokuthandazelwa elingu-A yimani kweli cala aziye amakhadi okuthandazelwa angoo-B baye kuma emveni kwabo. Andazi nokuba akukho balungiseleli na apha abangathanda ukundincedisa. Ukuba bakhona babe bethanda ukwenyuka ndingavuya ukuba nolweni nolweni uncedo apha kuba siya kuvuyela ukuthandaza sithandaze kunye nani. Lona iBhayibhile yatsho le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Ewe mhlekazi, egameni lam bakukhupha iidemoni bakuthetha ngeelwimi ezintsha. Asiyenzanga loo nto ngenceba kaThixo, hayi thina kodwa uThixo osisityebi ngenceba ukuba aligcine elakhe ilizwi. UThixo ngoku izitulo zamavili ukuba nifuna ukuzibeka zehle kanye apha ngaphambili siya kukubathandazela kanye apha kungabikho mfuneko yokuba zitsalwe zinyuswe ngaleya yonke leya ipassage phaya. Bavumeleni kulungi mabezwe kanye phezulu apho siya kuyithandazela ukuqinisekile sonke ngabanye kuthi uThixo esisityebi ngeyakhe inceba. Anyinakukhe nime kwicala langakwisandla sasekunene ngoku okwemizuzwana. Ngabe mzalwane uBrown uze nani? Uza ngomso? Bendinethemba lokuba uya kuba lapha. Uphi mzalwane uOutlaw? Uphi mzalwane uFula? Abanye babantu babelapha phezulu nam xa nandiqala ukuza. Masibuye kwakhona. Ndisayikhumbula le yohlobo lwakudala imigce yokuthandazela xa sasidla ngokuma phaya nide kufuneke nindibambe kwelinye icala omnye abambe kwelinye ndandiye ndibe buthathaka kakhulu. Bangaphi abakhe babakuzo kuyo imihlangano emva ekuqalekeni? Jongani apha, niyakhumbula emva phaya ndanixelela ukuba iNkosi uYesu yandixelela ukuba ndinganyaniseka ukuba ezi zinto zingenzeka. Ingaba kunjalo? Asizange sibe nako kunjalo ngalaa mihla kodwa yenzeka ngokuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba abethembekile kwesakhe isithembile. Amen. Ndizama ukuyeka yaye andikwazi. Amen. Makadunyiswe uThixo. Haleluya. Oh, ndivuyela ukuba ngomnye wabo. Amen. Oh, be kukho abantu phantse yonke indawo abantliziyo zabo bonke zivuthayo ngumlilo owehla ngePentekosti owabacoca wabenza bahlambuluka. Oh, uyavutha ngoku phakathi kweyami intliziyo. Oh, uzuko kwelakhe igama. Ndivuyiswa kukuba ndibe nokuthi ndingomnye wabo. Oh, mna udwayinge losizana ihlwempu elimfamekileyo lodwayinge njengokuba ndandinjalo kodwa ngoku ngeyakhe inceba eyakhe etyebileyo inxeba yabubona ubukumkani bukathixo buvelile amen mihle kanjani eyakhe imiyalelo yima kanye ngapha zalwane wam ngentonga yakho ukuba awunako ukusukuma kulungile yima kanye apha siza kwehlela kanye ezantsi size kukuthandazela ngoku vumelani oo-a noo-b bamakhadi okuthandazela bafole ngaphaya kweli yayicala kwaye siza kubathandazela bazalwane abangabalungiseleli nina ngokuqinisekileyo uba niyakholwa ekubekweni izandla kwabagulayo izani kanye apho nime nam kweli qonga siza kuthandazela abagulayo ngoku nina bantu bemi kulamca ukuba ningakholwa ukuba ubukhona bukathixo bulapha ukuba umoya oyingcwele uphakathi kwethu ngoku esenza njengqo oko wathi yena uya kukwenza ukuba bendinamandla okuniphilisa bendiya kuyenza ngokuqinisekileyo ukuba bendinayo nayiphi na indlela yokuniphilisa bendiya kukwenza ngokuqinisekileyo andinayo ndi uthixo unikeze ngesipho esincinane andikho kangako ekubeni ngumshumayeli andinamfundo yaneleyo yokuba ndifanelwe kukuba ngumshumayeli oko kubizwa umshumayeli kule mihla xa amava kumele abe ngawemfundo yenkolo abe emelwe kukuba nesithile isidanga sobugqirha nanjalo njalo andinakuba ngofanelekileyo ngako okuya kodwa uthixo eyibona intliziyo yam futhi esazi ukuba ndifuna ukumenzela okuthile yena ndifuna ukuyivuyela indoda yathi kum ngenye imini yathi ndicinga ukuba wena uyindoda nje elungileyo umnumzana uBrenham kodwa ndikholwa kukuba uphosise ngokunyanisekileyo uphume wonke ngaphandle kwentanga ingaba uyazi ukuba uya kugwetywa ekugqibeleni yaze mnandathi jonga ndifuna kukuxelela okuthile ndiza kuthi ukuba wena ubuchanile masitsho nje ngenxa yempikiswano ukuba mna ndiyiphosile nto leyo andikholwa ukuba ndinjalo kodwa ukuba bendiyiphosile ndibe ndisazi ngoku ukuba bendiza kuphila de ndibe nekhulu leminyaka obudala abe yena eza kundigweba ekupheleni kwendlela andixelele ukuba wena awufanelwanga kukungena kwelam izulu William Branham uma uye esithokothokweni sobumnyama uyazi intoni bendiya kukumkhonza yena zonke iintsuku zobomi bam de ndiye nakanjani kuba ndamkele okuninzi kwezakhe ezingasetyenzelwanga intsikelelo wade yena waba ngaphezulu kobomi kum yena uyinto yonke konke ndikuko konke ndingaze ndithembe ukuba ndibe kuko ndikuzuze kuvela kolwakhe ubabalo nenceba ndandiludwayinge ndilusizana uhlwempu impama kodwa ngobabalo yena undiphilisile ndaye ndommelele ndisempilweni ngenxa yobabalo lukathixo amehlo am abona kakuhle ndinokutya isiselo ndinako nakuphi na endikudingayo yena kazange athembise ukubonelela iimfuno zam izidingo zam kwaye ukuba ndithe ndalahlwa ngaloo mini ndibe ndisazi andiboni apho ndinokuba khona kodwa ukuba bendisazi ukuba ndiyiphosile abe uthixo endikhethele ukuba ndiyiphose bendiya kufuna ukuhlala ndiyiphosile ngenxa yokuba ndifuna ukwenza eyakhe intando olu ndimthanda de ndifune eyakhe intando yenzeke ngoku yintetho enkulu leyo kodwa ndithemba ukuba niyifumana ngendlela ngomoya endiyithethe kuwo yabona ndifuna ukwenza eyakhe intando ndimcela yena into ngathuba lithile yena ahlunguzelise intloko yakhe hayi ndivuya kakhulu malunga naloo nto njengokuba bendinokuba nako ukuba ebethe ewe ngoba simelwe kusoloko sicela eyakho intando mayenziwe abakhe ohayi banjenge ukuba leyo yintando yakhe yona nje ingcono kakhulu kuno ewe bakhe ukuba yintando yakhe ukwenza oko kuxa umthanda nyani yena amen ndifumana ukuba ndithethe ngaye andikwazi nje tu ukupheza oh yena uyinene kangako kum sihlobo yena ukuko konke ndikuko konke ndingaze ndibe kuko konke ndingaze ndilindele ukuba kuko uzinziswe kuKristu Yesu ilizwi lakhe ndinombulela ngokuhlwa nje ngengqina likamoya oyingcwele ngawo umyalezo ndiyazi senokuba abathile basenokungavumelani nawo kodwa njengokuba bendinixelele ndibophelelekile kumyalezo umqondiso uphumile kwaye uthixo akawuthumeli umqondiso nje ukubonisa ukuba yena unguthixo umyalezo izwi soloko lilandela umqondiso nabani na uyakwazi oko uyesu weza nemiqondiso nezimanga yena waye eye ebalulekileyo indoda awayesenza imiqondiso nezimanga kodwa xa waqalisa ukuhlala phansi aziyaqalise ukuzisa umyalezo mna noba wowam sibanga ow bethu oko wakuphosakele kubo yabona kodwa izwi lalifanele ukulandela umqondiso uMoses wanikwa imiqondiso emibini waye umqondiso ngamnye wawunezwi injalo loo nto ndashumayela ngayo apha ngaqalithile lidluleyo kwenye indawo kwi-izwi lomqondiso kumelwe kukuba nezwi lomqondiso lutshintshe usoloko kuyiloo ndlela ukuba injalongo ayiveli kuthixo ukuba umntu uthi eze noluqengqileyo olungaqhelekanga olungiselelo olufumaneka ebhayibhileni luyinyaniso ize loo ndoda ihlale kanye kuleyo indala yehlelo imfundiso libala ngayo akukho nto kuyo uthixo akayenzi into enjalo loo nto leyo iyimana ebolileyo enemibungu kuyo okanye onojubalala okanye nantoni na ofuna ukuyibiza ngayo kusuka kumashumi amane amashumi amahlanu eminyaka edlulayo besaqhubeka bezama ukutya laa mana indala yehla kudala kwiminyaka eyadlulayo nabantwana bakasirayeli eluhambeni lwabo entsha imana yehla qho ebusuku injalo loo nto wawungenako ukuyigcinela ingomso asiphili ngokwesigaba esithile esidlulileyo sidla entsha imana ehlaziyekileyo imana ephuma ezulwini kolwethu uhambo njengokuba siqhubeka masithobeni iintloko zethu ngoku ngosithixo wena uyinene kakhulu obakho ubukho ndicinga ngobabalo nkosi thina sikubonile nje wena usenza okuninzi sikuvile uthetha ngeelwimi sakubona uzitolika ngabantu bakho ow thixo ukukubona uphilise abagulayo uvula amehlo abazimfama usenza iziqhwala zihambe izithulu zive izimumu zithethe onjani ukuba namandla onke uthixo wena onguye kwaye ngoko ukubona ukuba uthembise oku ngemihle yokugqibela nangona sinokuninzi okusenyameni ukulinganisa kodwa ke kuxela ukuba kukho owenene uthixo ndaweni ithile oyinene ngenyaniso kwaye ndiyathandaza bawo wasezulwini ngokuhlwanje ukuba siya kuba ngabomqondayo uthixo ukuze sibone ukuba wena ulapha naba bantu basemgceni xa bedlula ngaloo mntu nkosi kuba senza oku ngokuba okokuba senze isithembiso kubo kwaye wena uthe le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo naba abazalwane abangabalungiseleli bemi apha amadoda owakhethileyo phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba babekoku bakuko ngokuhlwanje wayazi phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba siya kuma apha ngobu busuku ngoba wena awunasiphelo ke siyathandaza bawo wasezulwini ngokuhlwanje ukuba njengokuba aba bantu bagulayo bakhubazekileyo iimfama iziqhwala abaphethwe ngumhlaza nokuba yintoni na enokuba yiyo abagqitha ngalo mntu bangabangaqonda ukuba walaa thixo owazi imfihlelo yentliziyo uya kubaphilisa ukuba nje bayakuthi bayamkele bajonge nje ze baqonde umntu owajonga kwinyoka yobhedu njengombingeleli intwana yobhedu wayengenakuze aphiliswe ngenxa yokuba engenako ukuyiqonda eyona nto yayiyo kwaye namhlanje nkosi kusafana ukuba bajonga kwisipho bacinge ngaso ngokuba sisenokubanceda abanako ukuqonda kusekungqinelweni kobukho bukathixo olapha ezokuphilisa siphe oko bawo kwangakungenziwa egameni likayesu amen ndifuna umdlali wepiano omncinci ukuba unako indoda okanye umfazi nokuba ngowuphi aye ngaphaya aze asidlalele le ngoma enkulu inyanga ngoku isondele onovelwano uyesu ukuba unako naphinana apho akhoyo umdlali wepiano ngoku leyo yi ndikhumbula enye kweyokuqala inkonzo yam yempiliso eFort Wayne eIndiana intombazana encinci yomamish ihleli idlala ipiano enkulu inyanga ngoku isondele onovelwano uyesu umntwana omncinane waziswa kum eqongeni wayekhubazekile ndaze ngethuba ndisathandazela loo mntwana waxhuma waphuma ezingalweni zam wabaleka ukunqamleza iqonga unina wawa isiqaqa umakhulu wajula ithefu phezulu eqalisa ukukhala yaza le ntombazanana yomamish ngoku ingazi kwanto malunga nobupentekosta ngoba wayengowebandla lama-amish kodwa wayedlala iinwele zakhe ezinde zawa phantsi waphakama ekumoya waqalisa ukucula ngeelwimi ezingaziwayo yaza kwaye ngesingqi salaa ngoma abe namaxhosha epiano enyuka esihle idlala inyanga enkulu ngoku isondela onovelwano uYesu. Amen. Kuye izolo namhla naphakade. Ngoku masithandaze ngoku njengoba ngoku wonke umuntu phandle phaya sithandaze. Nina bantu beza ngomntla xa sibeka izandla phezu kwenu. Khumbula uYesu wathi ukuba ungayikholelwa uya kuphiliswa. Niyayikholwa? Ngoku masiculeni sonke ngoku. Inyanga enkulu ngoku isondele onovelwa uYesu uyathetha. Masivaleni nje amehlo ethu njengoko sisacula. Iziyo ufizi lika Yesu esinyoli isinwe kweserafi ngoma elinyoli ikama kwelwa bantu lwimi Emyo wawuthixo sukuma phezu kwabantu ngoku yacula oYesu sosikelelekileyo uYesu enkulu ngoku njengokuba nidlula ngoku yena ulapha thabatha ilizwi lam okanye ulikholelwe ngokwakho yena ulapha wonke umuntu emthandazweni ngoku ngenxa yabantu.
Sing it right with me. He speaks love in heart to cheer
oh sindiyakholwa oh sindiyakholwa zonke izinto ziyenzeka ungosi ndiyakholwa. Bonke abakholwayo phakamisani izandla zenu kanje nithi ndiyakholwa. Apha kuhleli indoda ihleli apha isizathu sokuba ndolule ukuthetha iyafa ngumhlaza umi ngentonga yakhe. Akukho ndlela ehlabathini yokuba laa ndoda ingaphila ngaphandle kothixo. Inomhlaza konke ukunqumla isisu kwaye uza kufa ukuba akukhange kube ngenceba kathixo. Kwaye ndinganje bendi ilizwi lenkuthazo kule ndoda. Wena uyazi ukuba oogqirha abanako ukukwenzela nto ngoku ungaphaya koko yabona. Kwaye unethuba elinye qha kwaye lona likuKristu yabona. Kwaye mzalwana ndiza kufa ngenye imini nam. Kuza kufuneka uhambe ukuba uYesu ulibazisekile. Kuza kufuneka ndihlangane nawe ngaphaya umi phaya kwindawo yomgwebo. Kwaye obu busuku uyazi kanjengakumabonwa kude umabonwa kude ucholachole ukuba lonke ixesha sishukumisa umnwe nantoni na ishicilelwe ilizwi ngalinye esilithethayo lishicilelwe. Ngoku yabona umabonwa kude ukungqinile oko. Ngoku umabonwa kude akawenzi umfanekiso uhambisa nje ngemijelo elaliza alingenise kumabonwa kude. Yabona akawenzi ngokwakhe. Wayekhona umabonwa kude xa uAdam ehamba emhlabeni. Wayekhona umabonwa kude xa uMoses esiza ngolwandle olubomvu. Wayekhona umabonwa kude xa uElia wayesentabeni eCarmel. Yabona kodwa basandula kumbhaqa ngoku yabona. Yaye ngoku kwiindawo zonke nayiphi na intshukumo esiyenzayo naso sonke isandi sidlala ushicilelo oluya kuhlangana nathi emgwebeni. Nayiphi na intshukumo esiyenzayo imele ukuhlangana nathi phaya imelwe kukuphendula ngamazwi onke endiwathetha kuni njengomlungiseleni. Ndimelwe kukuyenza ngoba uThixo uza kundiphendulisa ngayo. Ngoku ukuba ndinganakho ndingakuphilisa ngoba unexeshana nje elincinci ukuba akukho ngoThixo. Ngoku ndihlile ndeza kukuthandaza phezu kwakho konke endikwaziyo ukukwenza. Mzalwane nayiphi na into ehlabathini ingayenzela indoda ehleli phaya ikuloo meko bendinoyenza. Kwaye makhe ndikubuze yabona wena sele uphilisiwe ngoba uYesu wathi unjalo ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ngoku ukuba ubunganako susela emazantsi entliziyo yakho yamkela oko awusayi kufa ngoku kodwa uya kuphila ngoku uyabona ngoku siyazi ukuba umabono wakude iTV ingena idlule ngeli gumbi siyakwazi oko asiyiboni asinako ukuyibona amehlo ethu awenzelwanga izimvo zethu azinako ukuyichola-chola kuthabatha umbhobho owenziweyo okanye nantoni na eyiyo ikristal ukuyichola-chola ke ngokunjalo uThixo ukhona thina simboni yena kodwa siyazi ulapha uYesu Kristu ikwanguye jonga usandula kuziveza nje uhlobo wazenza ngalo yena ngoku ngokumalunga nemfiliso ukuba yena ebemi kanye apha ngoku ebengayi kukwenzela okungaphezulu yabona hayi enye into kuba unyana kaThixo ebemi kanye apha njengoko yena elapha yena ulapha kodwa ebengenakukwenzela okungakumbi ngokuba yena sele ezibonakalisile elapha yabona waye yena ulapha kanye ngoku njengokufanayo ukuze akuphilise akwenze uphile nalaa ntombazana incinane phaya indixelele yathi ucele yintsikelelo waze waprofeta okanye ukuthile phezu kwakhe ukuba aze abe nomntwana ehleli kwesasitulo samavili waza kwanjalo umfumene umntwana wakhe kwaye ngoku inenekazi elincinci elihleli apho ngoku ebenotyando lwedlala lwaze lwamgogekisa kahle sibona nje okuninzi kwezo zinto zisenzeka ngoku wena umncinane dade yakwazi ukuba ungowenene umkristu kutheni uThixo ekuyeke wahlala apha andazi ndiyakholwa mhlawumbi kungokuba wena unalo ukholo uzama ukuba nokholo ukuze uphume apho yabona kodwa ngoku jonga masingazami ukuba nalo masibe nalo njengoku yabona thina nje siza kuba phaya ukuphela kwayo yonke iza kuqala njengangoku saye siza kuphiliswa nani ninabantu baphaya kwezo zitulo yintoni okanye nantoni na oyiyo khumbula nje ukuba uKristu ukhona ngoku uthi ingaba ukho othile ingaba uyawubona umfanekiso wam uvela oh ewe namazwi kaYesu Kristu owawathetha xa wayelapha emhlabeni adlula kanye kweli gumbi awaze afe bangaphi abaziyo ukuba oko ngokwenzululwazi kuyinyaniso kuhle iyintoni yona ngoko umoya uthabatha elalizwi lalibhaliwe aze alenze libonakaliswe oh uzuko yena ulapha ulapha njengangoku inkosi thina nje sibone ukuninzi yena wenze okuninzi sade ngahlobo luthile uyazi sangathi sikhubeka kuyo ukuba besinokuqonda hayi nje okuthile okuqikelelweyo okuthile okuyintetha yemfundo yenkolo kodwa ubungqina bokuba yena wathembisa ukuba uya kuzibonakalisa ngokwakhe kulo mhla naku yena eyibonakalisa kanye apha phambi kwethu njengangoku enjani ukumangalisa into akumangalisi okuya ngoku uyakholwa ingaba uyayikholwa na kholwa ukuba awusayi kufa uza kuphila kwaye uya kuhlonela uThixo uza kuhlonela uThixo wakha wabhaptizwa ungumkristu wandithi kwaye ungumkristu kuhle ufuna ukuphila ngokuhlonela uThixo ngoko hamba uye kuphila mzalwane wam egameni likaYesu Kristu phila kwaye dade ufuna ukuhamba ngenxa yozuko lukaThixo uze unakekele umntwana wakho ngoko hamba dade egameni likaYesu Kristu nina nonke ngabanye kuni yenzani kwaloo nto inye egameni likaYesu Kristu ningayilibali leWestward Home Motel apha ngokuhlwanje ubukho bukaThixo bubonakaliswe apha yena akamkhethi wabuso bamntu ufuna nje ukuba wena ukholwe ingaba niyamkholwa yena ngoku amen uThixo wanisikelela masithobeni iintloko zethu ngoku andazi ukuba bakhethe bani na ukundulula mzalwane umushekiye apha yiza kanye apha mzalwane yena uza kundulula ngomthandazo uThixo wakusikelela
mayibongwe inkosi soloko kunzima ukugqithisela kwabanye indlela omnye abona ngayo azingayo okanye azivela izinto ngayo sikuthethile amatyela amaninzi apha kule ndawo inkosi yalawula kuzo zonke izenzo zayo singakufunda oku kuyohane isahluko sesihlanu qolo shume lethoba namashumi amabini unyana kanakwenza nto ngokwakhe ngaphandle uba enze oko akubona uyise ekwenza njengonyana womntu inkosi yethu yahamba phezu kwalo mhlaba ithwele ulungiselo lwayo phakathi kwabangabayo. Abanye babemkrokrela ukuba ungubhelizebhubhe, bemfanisa nosathane ngokwakhe, kodwa kubo bonke abo inkosi yabenzela into ezinkulu, bashiyeka bethembekile bevuya kuye kude kube sekupheleni. Kuphela abo inkosi ithe yazithila ngenene kubo, kwabo kuthe kwenzeka kubo, bayazi ukuba banokuyibulela njani loo nto. Bonke ke abanye baya kudlula oko. Nonke niyazi inkosi yayikwazi ukuxela uPetros igama lakhe negama likatatakhe. Wayekwazi ukuxela uNathaniyeli, phambi uba uPhilip akubize, ndakubona uphantsi komthi womkhiwayo. Niyawazi umnqophiso omtsha, ewe, yayilulungiselo lwakhe oluya. Kwayumfazi osequleni wathi, siyazi ukuba xa uMesiya efika, lo ekuthiwa nguKristu, uya kusixela zonke izinto, kodwa ungubani wena? Wathi, mna lo uthetha nawe ndinguye. Umfazi washiya inkonxa yakhe yokhamanzi waya phayana kwisixeko, wathi, yizani nizokubona indoda endibene nayo, ingaba lona inguye na uKristu ondixele zonke izinto? Zintanda, asiyenzi imfihlelo le nto. Asinqweneli ukuba sibe sisixeko esinokuzikhethela kwiimfundiso ezithile. Sinqwenela ukuba sibe libandla likaThixo ophilileyo, sihambela phambili ngokukhokelwa ngumoya ongcwele, ngokwento uThixo ayithembisileyo kweli xesha, side sidlule ekukholweni sifikele ekuboneni. Nantso into ke engumdla ngoku, hayi kuba sijonge imfundiso ezithile ezikhelethekileyo umntu ezinye angafuni uhamba nazo aye phambili, kodwa kumele samkele yonke into evela kuThixo, sikwamkele ngovuyo. Ngokunjalo ke sihambele phambili kunye nenkosi, angaqhubeka esenzela inceba. Soloko kundongamele nanini na xa umzali uBranham ngaso isityhilele, wayekwazi ukuxela abantu engazange wababona ebomini bakhe nditsho amagama abo. Inganje ubabalo lukaThixo lo mfazi mnye inkosi yayithethe naye wayengakwazi ukuqonda, engava. Umzali uBranham waqaphela ukuba uzange aqonde xa ethetha naye. Ngethuba embiza ngegama kwagqityiwe, inkosi nathi yasibiza kunjalo, iyasazi uba singobani, iyasazi uba sihlala phi. Xa isibiza ngegama ngoko ke uyazi ukuba uthetha nathi, ngoku siza kuye, ngoku uyasenzela oko. Qaphela nje inceba ubabalo lukaThixo apho inkosi ithetha nomfazi ngaso isityhilelo, ngoko ke akaqondi uba kuthethwa naye. Ngoku inceba kaThixo le ukuba abizwe ngegama, umzana uBranham wayelazi kanjani igama lakhe? Zange wambona, wayengamazi. Inkosi yazi zonke izinto, inokubonisa embonweni, inokukuthila kuba uThixo nguThixo, wazi konke. Yonke into ayityhilileyo kuthi siyayazi nathi. Zintanda, masithathe la maxesha siphila kuwo ngokubalulekileyo, ngokunjalo nelizwi lezithembiso ezingcwele zale mihla sinesabelo kuzo. Kuphela ngale ndlela, oku kungavakala ingathi kugqwethekile okwasengqondweni ngoku, kodwa kuphela yile ndlela apho uThixo ayakwazi ukugqiba, awugqibelisa umsebenzi wakhe kwibandla lakhe. Akunakwenzeka uba ube namava ngokugqibeleliswa kunye noThixo ukuba umntu akamkholwa uThixo nakanye. Ngoku akunakwenzeka kulo mngcipheko kwinto ayenzayo ngoku. UThixo akanakuzixhasa, akwenzeki oko. akwenzeki kwaye siyakholwa ukuba ukungqinile oku ngokucacileyo ngokuvelezulwini wakungqinela ngenyaniso ngaphaya kwawo onke amathandabuzo kuba akekho umntu owayenokwenza oku kwenzekayo ngaphandle ngoba uThixo abe naye inkosi yayinawo bonke abakhonzi bayo nabaprofeti nabantu bakhe kwayeiya kuba nabantu bakhe kude kube sekupheleni unoyolo lowo ongakhutyekiswayo yinkosi unoyolo lowo ohamba ekukhanyeni ongakhubekiyo othi ngenyaniso thabathi ilizwi likaThixo njengesibane esikhanyayo endleleni yakhe yokholo kuze kuthi ebumnyameni oko kugubungele wonke umhlaba isithokothoko sobumnyama abasigubungela abantu ngathi sekunjalo ke ayibone indlela kunye noThixo ngokucacileyo ngokukhethekileyo ndiyakholwa oku kulandelayo kuba le ndoda yakwaThixo yayingafananga Ishumayele kungakhange kubekho gunya elingcwele kungakhange kubekho kungqinelwa omnye wayenokubuza ingaba kwakulungile okanye kwakungalunganga na nditsho naxa kufunyana ukungqinelwa okuthile kwezinto elizwini sekunjalo akulunganga ngaphandle uba uThixo ade angqinele ilizwi lakhe ngaloo ndlela kuyenzeka kwenzeka kuze nathi ngokunjalo sifikele elukholweni sinike inkosi uzuko ngokuba oko akwenzileyo uyakwenza nangoku uyawuqhubeka kwenze kude kube sekupheleni side thina sigqityeleliswe ngokholo sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni kuye uThixo uSomandla uThixo kaAbraham sukela ukuba sithe saxela ngoAbraham uThixo wethu malibe kuzuko cinga njengoAbraham inkosi yama isingele phayana ententeni yabiza uSara ngegama inkosi yabuza uAbraham uSara uhlekelani na ngala mihla abafazi babengekho phandle phaa namadoda babehlala phakathi balungisa ukutya ndiyayikhumbula inkonzo ndiyakholwa ukuba yayiyona inamandla phezu kwayo zonke umzana uBrenham wabhekisela kwesi sibhalo andikwazi ukucaphula awona mazwi awathethayo kwangaphambili sekunjalo ke wathi ngokungqalileyo ukuze nazi kuba kwalo owayethetha noAbraham emva phaya enomva wakhe usingele ententeni uyathetha namhlanje kwimbewu kaAbraham ethetha namakholwa akhoyo apha ndijika umva wam ndiwubhekisele ebantwini wajika umva wakhe kubaphulaphula phambi kwamawaka abantu kwayengaso isipho sesithilelo watsho kanye uba umfazi upha indoda pha wabaxela izigulo zabo naye yonke into ingaba okwakumelanga ukuba kuvela kuThixo na hamba uyokuzama okwakho sibone iyawusebenza na kude kube phi na apho abantu badlula ecaleni koThixo ozityhilileyo ngenceba singatsho ngenyaniso Thixo wandileyo ngenceba alidunyise igama lakhe elingcwele uThixo akashiyanga nto engagqitywanga iye waqinisekisa ukuba kwa eyokugqibela ifikelelwe kwayeyaqinisekiso sekunjalo ke wenze yonke into ilizwi eliqondalisa phakathi kwabantu bakhe bani ongakwazi ukwamkela oku kumele angasoli abantu kodwa kumele akhalaze kuThixo ngamaxesha alungileyo la uba azaba afumane ngceba nabantu ufumane ukubabalwa kuThixo uzenza iindlela zakhe zaziwe azivumele ukuba kubekho nesabelo emsebenzini wakhe siyavuya ukuba uThixo uthe wasenyula njengabona abancinane kubo bonke, kwaye ndingatsho nje ndithi ukwanela esikufumeneyo kumihla nje neziveki zamva nje yinto umntu ekumele akwazi ukuba ayinyamekele ngenyaniso. Usiphethe kakuhle, enyelisiwe eyindoda entlungu ngokoka Isaya isahlo samashumi amahlanu nesithathu. Ucekisiwe, wavalelwa ngaphandle ngokunjalo, kodwa uhamba indlela yakhe, nathi kumele sihambe indlela yethu. Ngoko ke sithwele imbewu ekhethekileyo, noba iyanyeliswa okanye ayinyeliswa, noba iyaqatshelwa okanye ayiqondwa, akukhathaliseki oku. Siyamazi lo sikholweyo kuye naloo nto sikholwa yiyo, kwaye siyeka yonke enye into, siyiyekele enkosini ethembekileyo, kwaye uzawuzalisekisa yonke into. Mna ngokwam ndiqinisekile ukuba abaninzi bazawubizwa baphume, kwaye bazawuqaphela into uThixo ayenzayo eli xesha lakho loku nje. Into engekabikho apha namhla ingaba lapha ngomso. Asinqweneli ukuncama nakubani na, ngokuchasene noko uthando lukaThixo liyasixhesha ukuba senjeni njalo, kwaye intlungu esibamba ngaphakathi ngokunjalo iyasinyanzela ukuba sikholwe size sithandaze, ukuze uThixo azityhile kubo bonke abangabakhe, ukuze bakwazi ukuqaphela babe nesabelo kuko, ngokunjalo basikeleleke. Udumo nozuko alibekho kuyo iNkosi uThixo. Engaba anivuyi na uba uThixo wavulile amehlo ethu, wavula iintliziyo zethu, watyhilela izwi lakhe, waze wasivumela ukuba sibone umsebenzi wakhe. Kuba uyavuya unombulelo ngokuyithi amen, makabongwe uThixo. Masimeni sinikuzuko kuThixo. Mzana uRusi, ngicela uze uzobulela nje enkosini. Bawethu osemazulwini, siyakubulela ngokunyaniseka okukhulu, ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo lingcwele. Siyakubulela ngeyona nyaniso ngokunyaniseka okukhulu Nkosi, ukuba wena uzityhilile kwimihla yethu, uba uthe wangqinela ukuba uyaphila, kwaye umthumile umkhonzi wakho umprofeti. Ngako oku siyavuya sinombulelo ukuba iindlela zethu zithe zanqumla koku oNkosi. Udumo nembeko nombulelo mawubekho kuwe Nkosi, kwaye akukho mntu onokususa oko kuthi. Nokuba abantu bayasinyelisa Nkosi, siyazi ukuba nawe wanyeliswa kuqala Nkosi, azange wamkelwe Nkosi. Bonke abapostile kunjalo uzange bamkelwe Nkosi, noPawulo uzange waamkelwe Nkosi. Wayesekwimixokelelwano kodwa enokuthi ivangeli khululekile. Haleluya Nkosi, udumo nozuko nombulelo unqulo kulo igama lakho elinokuqaqawula Nkosi. Nkosi, sikhangele kuwe, sisazi ukuba uza kusifikelisa kwisiphelo sethu Nkosi, apho sithembe wena ngathi ngokugqibeleyo. Sicela ngokunyaniseka Nkosi uba womeleze usikele abantu bakho Nkosi, senze sonke uba silunge Nkosi. Nantoni enokwenzeka kuthi Nkosi uba sinokukhangela kuwe Nkosi ngokholo, njengoba kwakunjalo umnqophiso omdala bonke abo bahamba phambi kwethu Nkosi, okhokho oDavide, Abraham nabo bonke Nkosi babekhangele kuwe Nkosi, nabo bonke abaprofethi bekhangele phezulu kuwe, ngoba babengenanto abanakuyithetha, kodwa wena wawunayo into awufuna ukuyithetha ngabo Nkosi. Ngoko siyakubulela ngenyameko kuba uthe waba nento yokuyithetha kuthi kwakule mihla yethu Nkosi. Yamkela imbeko, yamkela udumo nozuko nonqulo.
Haleluya,
haleluya. Nkosi
ethembekileyo,
ngenyaniso siyacela ukuba ungathanda ngokunjalo uzityhile ngamandla apha phakathi kwethu, ngokuba useyinyanga enkulu Nkosi, unokuzingqinela, sele uzingqinele Nkosi.
Be praised, be glorified, Lord.
Zukiseka, dumiseka Nkosi. Egameni lakho elingcwele, mayibekho yonke imbeko, lonke uzuko, lonke unqulo. Hallelujah.
Amen.
Amen.